Rwanda irudde dashi negali nsalo zayo ne Democratic Republic of Congo newera bagwira bonna ku Democratic Republic of Congo okudda mnato okwesoge gwanga erya Rwanda nga kino kidida mawanga ogovunja bwa Africa okugala nsalo zaago eri Congo olw'obulwadde obwa Ebola. Ministry y'ebyobulamu e Rwanda eragidde nti omuntu yenna ayingira mu gwanga erya Rwanda ng'ayise mu Democratic Republic of Congo mu nnaku nga 13 eziyise si wakukkirizibwa kuyingira Rwanda. Abannarwanda ababeera e Rwanda n'abo abakoma okuva mu Democratic Republic of Congo balina kusooka okubaako we bakuumirwa nga bwe beekebejjebwa okumala akabanga. Amateeka amakakali gano gazza oluvannyuma ekitongole ky'ensonga eky'ebyobulamu ki World Health Organization okulangirira ng'obulwadde obw'Ebola bwe baluseeyo mu Democratic Republic of Congo nti era kiteeberezebwa nti abantu nga 750 be bakakwatibwa obulwadde obwo kyokka nga ku abo 177 bakkiridde eddeekaganga. Uganda etaddewo amateeka okulwanyisa obulwadde obw'Ebola omuli okuziyiza ennyonyi okuva e Uganda okugenda e Congo wamu n'okujja mu Uganda nga ziva Congo okugala ensalo zaayo ne Democratic Republic of Congo okuvira ddala mu kitundu eky'omwalo okutuukira ddala ekisolo okono nga kw'otali n'okugala obutale buno obw'omubuulo mu districts ez'oku nsalo eya Uganda ne Democratic Republic of Congo. Ababuyinza mu Uganda bayimiriza n'enkuŋŋaana ez'olukale omuli olukuŋŋaana olw'olunaku olw'abajulizi olukwatibwa buli mwaka e Namugongo.